lika tika. Och nu tunna tappi, tunna tappi. Kamma ezeke lika tika. Chokofaki pote uhoi tena tunatapiri kila kili chokofaki pote uhoi tena tunatapiri kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana tunatapiri. Fupa mikabu tunatabiri napata uhai. Emi fupa mikabu tunatabiri napata. Nabiba sema
tunatapiri napata uhai. We'll be right back.